exclusive from TNL Music.
TNL Music Promotion.
It's Rizzo. It's Rizzo. It's Rizzo.
On the mix.
Yeah. Now normally one my killer, but to a lead. Yeah. Ukufilwa nebo kano na afuare. Pona ikatepa filo kuwa fire. Ndikao yo. So nikele nini wisa. No ulia we never tina tula wisha.
Bala minangole imona. Tayo pena no te vino mombona. Pari kwimba buzio mbumu unuma.
Ndikao yo. Nilibewe za Holland in a Floyd. So ni mava chitachi avoid. Poetry mu lyric fulu ni sunga nkuku. Patite ine omo ne kama kuku. Ni vundu ya David na Goliath. Wa police wa nizi wa kuma allowance. Backpack muli paper spray na pliers. Nga ugani za ni nyimbo chei triers. 4 na 5 wires. Nileka nikafuna. Nilipa king size valwi la kapuna. Mugemu nifunye wa kwa tisindi ne mwamona. Kelo wako wakaniziwa na nyunya. Ndikao yo. No cap. They were sleeping up but they woke up. We pull up at the primary school, they all clap. Dipa WhatsApp na Mr. WhatsApp. Ndikao yeah. Ukufilwa nebo kano na afuare. Pona ikatepa filo kuwa fire. Ndikao yo. So nikele nini wisa. No ulia we never tina tula wisha.
Bala minangole imona. Tayo pena no te vino mumbona. Pari kwimba buzio mbumu unuma. Ya pachinzo, I'm bad news ngechiriro chava wisto. Zenda wino ngakareza pakovea. Irande city nenda pe pakovea. Tawakusha mekena twari koko tango. Warikosa vampure no veri. Kukubula twako vika vika bovu. Kwa zara no kupumwa seti.
Esha konga wala ipuishe nkondo. Esha konga vetu mwane ngori kapondo. Tifu mkulo ya wafuka mina. Echo tatkani na nipite ni walalina. Pela fiakari kofkamo.
Yeah, ukufilwa nebo kano na afuare. Pona ikatepa filo kuwa fire. Ndikao yo, so nikele nini wisa. No ulia we never tina tula wisa.
Bala minangole imona. Tayo pena no te vino mumbona. Pari kwimba buzio mbumu unuma.
Zani mpumu te kuchituruse. Mushara rota Maeri gachan. Anzam chie mafia. Harozo ni 4 na 5.
Dela Ostaz Zekaz Ali Dola Team YB.
Boss wano mumba. Copa boys. Boss junior yellow. Sate Amope boxa muringi. Chau tawan.
Komanda Capson BC Wilacho. Decolab Wasters. Yela biggie money wa mafta. Tony Mochino timu yufi fashion. Komanda Chadi. Nyo pole paru swish.
Na kumona boss chopa jameshi. Era got money paru saka. Nolo kunda Nikaru. Basopo
Exclusive General Music.